Soke waxaxa ukunatelo leidakamizwa phambilini futhi zathola ukuthi lusakhuba ikhati ngekhati. Ukutakuleyo kunateleni lwe-addiction ngakusi into umuntu angayenza yedwa. Kusekhuluneke ukuba nabantu ngabathemba abakukakile ohambeni lwakho lokulapheka. Ohlelo nezomndeni sizokhuluma ngenani lokukhetha umsizo othembekile. Hlala ulalele. Ngiphinde kubingelele. Nezomndeni, uhlelo lwesilizeluleke iphatheka ngoba ka focus on the family. Sizonge indoda ephusa ngomqondo ebuka indlela yokuba ithembeke nge-addiction yayo ibuze yathi, njengomuntu osehambene lokuphuma kwi-addiction, ngingamthola kanjani ozohamba nami kumaxhathu anzima okuqala ohambeni lokulapheka? Ninazi iluleke ekukhetheni umsizo othembekile nokuthi obudlelwane bubuke kanjani? Ngothokoza kakhulu kuningakuphakamisa ngalesi simo. Okokuqala, kumele wazi ukuthi usendleleni enhle futhi wenze into enhle. Uyazi ukuthi udinga umuntu ongathembela kuye ukukubamba ngesandla lokho isiqale sihle leso. Phambi kokukhetha umsizi kumqondo omuhle ukubonga okuseduze izimo zakho bese unquma ngqo ukuthi luhlobone impendulo odingayo kuleli zinga lokuqala. Ukuncika lakho ohambeni lokulapheka kungakuhle kakhulu ukuqala ufuna usizo lowongoti kumbe longoti ongumeluleki. Imvama angakwazi ukudehlana nawe. Yilapho umsizo othembekile ngena khona. Angaba seduze kwakhe ekhathini zeyilingo, einselelweni nasempumelelweni. Ngakho uma ungathola umngane okwazi ukuma nawe ze aleke usizo lomeluleki ongoti yokubamba inkunzi ngezandla. Manje uya kanjani ekhetheni umsizo ongathembela kuye? Lokhu kukuwe. Kungaba ngomngane wakho noma nisebenza naye, ngaba umfundisi, umhole ebandleni lakho, kumba umuntu omdala omhlonipha njengosika iphethini kuye. Akukho okubekiwe ngqongqongqo. Nakuba singakukhuthaza lokho ngosenkingeni efanayo neyakho. Noba ngawubani kodwa qiniseka ukhetha umuntu othembekile, ovuthiwe, olungele ukusiza nokulungela ukunikela isikhathi sakhe ukukhulisa lobudlane nawe. Qaphela, asikhuthazi wakwakha bekuleli chaza, kwazise isimo lesizimanyana. Kuvama kube kuhle ukufaka umuntu ongabuka ngeselehlukile kunelikankosikazi kumbe lomkhwana kulesi simo. Ngesikhathi umtholelo zokubamba ngesandla kusemqoka umtshela ngqo ukuthi sewukuphi ne-addiction yakho. Mdwabela isithombe esiyiso esicacile sesimo nezimo zakho. Qhumbuza konke okuyimpande nokukhathazayo. Cacisa impokophelo nombono wekusasa onawo. Bese ubeka kuye ngokucacile iqhaza ofuna libambe kulolu hambo. Uma ungakwenzi lokhu, kana ukusiza ngendlela ecacile nelusizo. Ingxoxo yokuqala kanjani iyoba ngenzima nokho isemqoka. Abanye abantu bengekusize kuze kube uyabethemba ngokwenele ngobuthaka bakho. Uma lolu hlelo luzosebenza, kumele nihlangane njalo njalo, maduzane futhi ubuso nobuso. Kuyancomeka ukuyibophezela esikhathini thizeni. Ngaleyo ndlela uyokwazi ukuba kumelwe umbekele ngokuqhubeka kwakho nokusakhlula njalo njalo ngesonto. Futhi khumbula ukuthi engxenye yokubona nobuso nobuso isemqoka ngoba nixoxa ngqo futhi ikuphoqa uthembeke. Uvuleleke uma qhathaniswe ngocingo. Cela ke lo umsizi umbe lomlingano wakho athembeke ngokombono wakhe oguqukana selibonile kuwe nokusaxaka. Vuma ukumukela ugxeko lwakhe nokhuthazo ngokungananazi. Konke lokhu kuyobalula uma nithembene naye engumuntu okuthandayo nokuhloniphayo nowaziyo usenkingeni futhi ezimisele ukukusiza ngeqiniso. Uma ke udinga ukuthola umeluleko ongoti okufundele umnyango wezokululeko e-Focus on the Family, ungakuxhuma kubeluleko abaqeqeshiwe abangaseduze nawe, fona ku-031 716-3300 kumbe utitsheqe ku-safamily.co.za bese ucofa counseling link. Umcabango wethu ukuthi zihlelele impokophelo zakho bese uthole indlela yokufika kuzo nendawonye. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Langabezwa ohlelweni olizayo.